Get free music on mdundo.com.
Please give me more beats.
Nimeze vidonge Niti nimekula mwili udofike nikonde Nijaze mawazo mwisho nivike nchinyonge Eti ndowe na mimi nishindwe kutwa kukuhonga Ya nini si mimi Za leo pombe leo ndo shemegi yenu yamenishinda mwenzenu Natangaza leo pombe leo ndo shemegi yenu
Hakuna misukosuko nyumbani hakuna dhiki There's nothing to blame Sina mchepuko, sina menchiki ila napata game Saini maisha na mziki, mambo ya natiki, staki hata demu Bora pombe ajiti, moshi kijiti, mapenzi kademu Nime left Iyo group, bora pombe, dawa supu Kumbe ex ulikuwa bala tupu Spigi tena mtu napiga luku
Bora ninywe pombe kuliko nimeze vidonge Nije nimekula mwili udofike nikonde Nijaze mawazo mwisho nivike nchinyonge Eti ndowe na mimi nishindwe kutwa kukuhonga Ya nini si mimi
Please give me more beats.